Pac G's MC from Los Ilia. Masha Kamali, mchezaji tumia akili tafakari, ni jinsi gani kuya kabili koma kita ani limladu pate tunoti tu visenta kifajoni tufanye tulambi la mchujani nani. Pesa inapiga knockout kama una buti, unakosa ngumi za kaleti, mapado saka meti ndojea kusaka noti. Mungu wapi pakindo ndo sina budi kukoma kukomandi limladi nipate hiki patu juzi wa kutambua ni jinsi gani au ni kazi gani fani pate tunoti. Keep fighting anywhere efulu komba fanya kazi tena we kila wakati usiache kazi wala hata kumwomba gaso wachungaji hata we usona kipaji. Pesa mali haipatikani bila kazi, hata kazi haipatikani bila manani, so funga na kusali Mola afungue kageri paki milile. MC wewe MC unafoji paki mimi nafanya taka boda fanya kaka utani acho tani beba begi ingia vitani leo na kuita jambazi kesho tapiga salute god work na ndo maana move for change pack nafunika kinyesi ili kesho pate uyoga. Hii hili ndo tafakari makini MC hatari anapiga full side paki jiza MC ni hatari na kupa maisha alafu we utafakari.
This is freestyle paki G Gaza. You better know this. Hip hop lap. Hip hop lap. Hip hop lap. Hip hop. This is hip hop that it make me feel high. Wherever I go, this is music falling. This is hip hop that it make me feel high. Wherever I go, this is music falling.
That's how I'm styling, hip hop combination. Yo, my one homie, checking our vuta jaw. Vuta shati, vuta bange, bena vuta deal. Still nipo guru, seje bila kufikir. Kuja cast, kuja show, still na wezo kufil. Homeboy kwangu kila siku ni Friday. Na aso sana kili yangu ni kusaka pay. Maendeleo kwanza ndo na anze kudelay. Kula good damn part time na good day. Everyday more dough, more pesa. Tunatafuta ndo vile zinatutensa. Kutoka long time, nazidi pambana home. Na rakati za kimziki, nasaka pesa. Sio mbaka uambiwe kwa mimkali na wenzako. Leku umutoka mda kune safari ya mziki. Mabuku kukata tama, tunapambana kibishu bishu. Sio mbaka mbiwe na wenzako kuwa mini mkali. Hala pima jemidali wa rap. Let's hit up zomba na wadilia wa jomba. Kaza na wombe.
This is hip hop that it make me feel high. Wherever I go, this is music falling. This is hip hop that it make me feel high. Wherever I go, this is music falling. Falling, falling. Falling, falling, falling. Falling.
Nasema nao wanajihita big rapper. Vesi za bila kill ila zetu full ma pampas. Flow kali zinaleta mother case. Nafanya mema ili niheshi bila case.
Najua nini Gaza? Hawa mashikaji wanachonga ngenga sana. Hawajajua hip hop ndo mziki mala. Oma wio si machweo hawezi kutukuta.
This is hip hop that it make me feel high. Wherever I go, this is music falling.
Jara,